Umshumayeli 6 verse 1. Kukhona ububi engibonile phansi kwelanga ukuthi bunzima phezu kwabantu. Verse 2. Umuntu uNkulunkulu amnika ingcebo nemfuyo nodumo aze angaswelutho lomphefumulo wakhe kukho konke akufisayo. UNkulunkulu angamniki nokho amandla okudla kukho kepha kudliwa ngumfokazi lokho kuyize kuyisifo esibi. Verse 3. Uma umuntu ezala abantwana abayikhulu, ihamba iminyaka eminingi, zibe ziningi izinsuku zeminyaka yakhe kodwa umphefumulo wakhe ungasuthi ngokuhle futhi angabi nakumbelwa, ngithi okuphuphumileyo kungcono kunaye. Verse 4. Ngokuba kufika ngeze kumuke ebumnyameni, igama lakho lisitshekelwe ngubumnyama. Verse 5. Nelanga akulibonanga akwazi lutho khona kunokuphumula kunaye. Verse 6. Yebo, noma ephila iminyaka yinkulungwane ephindwa kabili engaboni okuhle, abayi bonke endaweni yinye na. Verse 7. Wonke umshikashika womuntu wenzelwa umlomo wakhe, nokho iphango alaneliswa. Verse 8. Ngokuba ohlaniphileyo udluleleni isiwula, nompofu okwazi ukuhamba phambi kwabaphilileyo unantoni na. Verse 9. Kungcono ukubona kwamehlo kunokuzulazula kwesifiso, nalokhu kuyize nokufuna umoya. Verse 10. Okukhona kwake kwabizwa ngegama, kwaziwa ukuthi umuntu uyakuba yini, akanakwahlulelana nonamandla kunaye. Verse 11. Lokhu kukhona amazwi amaningi akwandisa okuyize, umuntu unanzuzoni na. Verse 12. Ngoba ngubani okwaziyo okuhle okuyakuba ngokomuntu ekuhambeni kwakhe zonke izinsuku zokuhamba kwakhe okuyize aziqedayo njengesithunzi na? Ngubani ongatshela umuntu okuyakuba semva kwakhe phansi kwelanga na?